RJ, the DJ, all day, baby.
This goes out to all lovers and friends, friends and lovers, and make sure to kick this song to the one you love, Tafazali. Hey, yami, ready?
Hey, your trunk.
Tena na kupa habari, pulike kwa makini, mabaya na siri, njio na minabaini, nimekupiga muhuri, hapa mwangu kifuani, basi baby don't worry. I love you sweetie honey, wendo udi la waridi, wangu lulu marijani, mola kanipa zawadi, nzuri ilo thamani, mimi kwako nishafika, mwingine sikutamani, wanipa raha, mwingine simtamani, wangu hani hayoni, mapenzi yako jamani. Wanipumbaza akili, mwingine simtamani. Tupendane kwa yakini, niwe wako wangu mimi. Tushakula na amini, minawe mpaka peponi. Mwingine sina, mwingine sina. Nishafika hani achapu papapara. Unidekeze tucheze cheze, umenitika. Wangu hani hayoni, mapenzi yako jamani. Wanipumba za akili, mwingine simtamani. Tupendane kwa yakini, niwe wako wangu mimi. Tushakula na amini, minawe mpaka peponi. Mwingine sina, mwingine sina.
RJ, the DJ, and thank you so much for listening. I want it.